21st century less. Sin and the top. Oh, hoy. Mama rudia na toto wili, wapila na itwa tena, wapaza taitwa nani? Ha ha. Mama rudia na toto wili, wapila na itwa tena, wapaza taitwa nani? Ha ha. Mama rudia na toto wili, wapila na itwa tena, wapaza taitwa nani? Ha ha. Mama rudia na toto wili, wapila na itwa tena, wapaza taitwa nani? Ah, since I squeeze the telephones called blast. My father's on the starter when I dressed up last. Vidiana bring a lot of youth, my scanning jobless labor. The one you work as you're faultless. Communication, my Siliano, wireless. My piece of cooking, microwave, fireless. School of King Evoli for food, nutrition less. Politics, this is a quana able, shameless. Argument, submission, abishan, a base less. Yo, administration, Utawala, worthless. Elimo, me fun education, who are valueless. Attitude, oi, careless, my boss, brainless. Michelle, very less, what you wanna stress? Stress, shit, the keys of town, me pango less. My Kuba card, dog, excuse me, Huruma less. Alafa, dog, and Yako, Kuba, excuse me, Hashima less. Mama rudia na toto wili, wapila na itwa tena, wapaza taitwa nani? Ha ha. Mama rudia na toto wili, wapila na itwa tena, wapaza taitwa nani? Ha ha. Mama rudia na toto wili, wapila na itwa tena, wapaza taitwa nani? Ha ha. Mama rudia na toto wili, wapila na itwa tena, wapaza taitwa nani? Ha rudia. Wadogo kwa kubwa squeeze ni heshima less. Kujita legendary kati ni wakongwa less. Subira wana 21st century less. Tombe dhua, venye uzito mwenyeza fanyo best. News mitandao na media information less. Reception mapokezi ni customer service less. Waflana valishane rene na ma necklace. Waschana na sagana kama lana reckless. Taluma yapo knowledge but the wisdom less. Degree wana pokesha hada still senseless. Madawa medyezana medisink your less. Expenditure, kuba matumizi vitu less. Yo, mosele ya relations are loveless. Affections are, you see your feelings are heartless. Wanake na alamika na ume wengi romanceless. Alafu wanaume na alamika na ake wengi sexless.
Maandalizi yanahitajika kwa hakika tujiandae. Katika kila mtu ambaye as you are. Yupo mbele ndio zaidi zaidi yake yupo ambaye as you are. Maandalizi yanahitajika kwa hakika tujiandae. Katika kila mtu ambaye as you are. Yupo mbele ndio zaidi zaidi yake yupo ambaye as you are.
Today gotta be better than yesterday. This year gotta be better than yesteryear. Moving and improving, this movement is an improvement. Traveling, discovering, suffering and recovering. Uncovering, revealing what's been exposed. Disclosing what you witness via mountains, rivers and roads. For those who give thought, life is based on thinking. Neither sleep nor slumber, catch us all or never blinking. Shikala ni kesho kwa jana. Shikala ni bora iwe zaidi ya jana. Kwa matendo nilifanya, nasiba tekwa haina mana. Fanya kutembea piti ya shudi. Dunani sote abiria, chunga mzigo. Kataza suya ya pigia marufu kwa sleka siso. Dabana, oi, yeah, papa. Cheese and brain, beef records, project, Saigon, oi.